Zedwap.com.
Spendi kukasirika, uwa na kasirika taratibu. Tough love. Mic check 1, 2. Tizi what it do. Dimbani tena, askari wa migu. Misumari mengi na wapiga tu scroll. Our hemi straight hustle volume 2. Shout out to my crew, end to end my crew. Nako to Nako's back, it's strong come blue. What up Ibra, what up GG. Boom, what it do, what it do, what it do. Tuna explode lile boom, 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 boom. More fire point the room, 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 room. Ladies on a tupa hala, no sister to no wachum. Haters on a fume, 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 they can't stop this. Ukweli na wakum, na wafagia na waosha, osha. Call me the big broom. Frontline soldier ile kinako. Boom, 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 boom.
Shida, kila mchezo tunashinda. Kwenye ukweli uwezi pinga. Ndio maana tunakupa tough love, tough love, tough love, tough love. Shida, kila mchezo tunashinda. Kwenye ukweli uwezi pinga. Ndio maana tunakupa tough love, tough love, tough love.
Kukwambia ukweli tu hiyo ni tough love. Usiogope hata nikitumia mabavu. Siwezi kunyamaza ukifanya upumbavu. Lazima nikuchane na hiyo ndo tough love. Tabia za kimama lazima nikukataze. Ni mwendo wa tough love, kivipi ni nyamaze. Mtoto wa kiume ni lazima ukaze. Wacha kulielia, tough love ni kujaze. Meditate what you to get money. Usivunje kitanda cha tera na gigi money. Fanya rotate ili uzikusanye. End to end flow mateke ya Van Damme. Dosetu ili bang paka leo hatuwezi. Sisi hapa hatuchangajiki na mandezi. Kwenye hainalo utanikuta ololo. Mbaya ni mbaya na hii ni chuga hiyo.
Shida, kila mchezo tunashinda. Kwenye ukweli wezi pinga. Tumana tunakupa tough love, tough love, tough love, tough love. Shida, kila mchezo tunashinda. Kwenye ukweli wezi pinga. Tumana tunakupa tough love, tough love, tough love. Yeah, 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 yeah.
Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Oof. Oof. Vuta pumzi, achia pumzi. Vuta pumzi, achia pumzi. Oof. Tough love.